Check a boy in the building. Man Fizzle in the building, but Django B in the building. I gotta shout out to my nigga Jay Frida. Yeah, Go.
Hipa tunairudisha kwa jukwaa matamasha. Ukibana kwa mlango kwa dirisha tunapita. Tekwa tunaziwasha freestyle zinawaka. Graffiti zinachorwa across mataifa. Biti zinanyongwa MC ninabonga. Wale washaboronga kama songa ninasonga. Kama Nicki ninasoma kama Jordan Boza. Bila pesa natongoza gwara tano na tembeza. Kwenye kiki nateleza maukweli napakaza. Mauongo nakataza kila siku ninakaza. Kwa kipaza ninapaza natazama. Na walk na godi alijua ninapozama. Adbossi copy MC wamesha sanda. Mbaksi angoki ngome tata kasha timba. On top sitoki kwa mabesi yenye vina. Kwa mavesi yenye vina.
Hip hop tunairudisha, hip hop tunairudisha, hip hop tunairudisha. Tunairudisha hip hop tunairudisha. Tunairudisha hip hop tunairudisha.
Nyingine kodi ambazo watu wengine wana tena no. Umetoka from the good fellow. Ibai mpaka pande za kuleselo. Kuleselo.
Ine jila jila kazi ya mziki na nakaza. Kichizi wezi fata izi wezi brava plastika hivi. Heavyweight champion, kumchunga Scorpion. Punches kwa kutalenga usonu, saxophone, beat, benda nipa moli. Kakipala kwa mke wangu, waga zombie soli. Jina utumia mapoli, yeah. Na big WhatsApp, yeah. Wajunga pesa mana ni dam. Katunda la mti wife wanadam. Doma gulu net, waga nache mabom. Uyu nani? Audience anauliza mbona bulikani. Wakati ana rap kama shetani wanapata taa flani. Make a store blues, ulepo kongo namba wani. Muzika fuzi dala sani. Muzika fuzi dala sani.
Hip hop tunairudisha, hip hop tunairudisha, hip hop tunairudisha. Tunairudisha hip hop tunairudisha. Tunairudisha hip hop tunairudisha.
Nyingine kodi ambazo watu wengine wana tena no. Umetoka from the good fellow. Ibai mpaka pande za kuleselo. Kuleselo.
Wanashangaa ninapoishi mtaa, wanajiuliza mbona kachaa mimi na ng'aa. Mimi napaa like a highway. Wanazingua like a Friday. Hey. Yataka na jibu ama ndo after nisi nikusha pata jibu. Towa vidam pengiza mama safi kwa church. Na wala atuachi ata kazi kiwa mbili. Siku zote goli uko kwenye mandishi. Kazi ngumu na bado vile pay aitoshi. Kuma kama gari na lukuka moshi. Bado mbona mita haja tusomo kweli uhapa kama unamacho kona. Kituwa iki ni noma sana kasimulie ini roba mchana.
Hip-hop tunairudisha, hip-hop tunairudisha, hip-hop tunairudisha. Tunairudisha hip-hop tunairudisha. Tunairudisha hip-hop tunairudisha.
Nyingine kodi ambazo watu wengine wana tena no. Umetoka from the good fellow. Ibai mpaka pande za kuleselo.